chopi e kisera mare Kambukali kone jolo cho Jogo moselo yonwe Kari boni richo ni nyalo mio Bulobai Jai chako kawono kikidonya thiwalu yesu Nesai onongoma wachopi e kisera mare Kambukali kone Jogo moselo yonwe Kari boni richo ni nyalo mio Bulobai Jai chako kawono kikidonya thiwalu yesu
Selwagi to jomoko ongeleuni Now mara dear kit in your size and the mahi don jogo To now no mara dear kit in your size and the mahi don jogo Now kisera
Kisai onongoma wachopi e kisera mare Kambukali kone jolo cho jogo moselo yonwe Choni nyalo mio bulobai Jai chako kawono kikidonya thiwalu yesu Nesai onongoma wachopi e kisera mare Kambukali kone jolo cho jogo moselo yonwe Kari boni richo ni nyalo mio bulobai Kikidonya thiwalu yesu
Nidu kudi yesu Emutu nyagungo Binidunge umula Wa unge kue Miwate kuwachumbo Tingono kikle kweli Miwate kuwachumbo Tingono kikle kweli
Wachopi e kisera mare Kambukali kone jolo cho Jogo moselo yonwe Kari boni richo ni nyalo mio Bulobai Jai chako kawono Kikidonya thiwalu yesu Nesai onongoma Wachopi e kisera mare Kambukali kone jolo cho Jogo moselo yonwe Kari boni richo ni nyalo mio Bulobai Jai chako kawono Kikidonya thiwalu yesu
Ika kinde kawono Ibet os nyapiwa Mundi Chuni maya ine kaki wotho niket kimai tima pogore gidwach jehova nyasaye
yeto jinya tiwa pulo kikwei
nyasaye onongoma wachopi e kisera mare kambukali kone jolo cho jogo moselo yonwe Boni richo ni nyalo mio bulobai Jai chako kawono kikidonya thiwalu yesu Nesai onongoma wachopi e kisera mare Kambukali kone jolo cho jogo moselo yonwe Kari boni richo ni nyalo mio bulobai Kikidonya thiwalu yesu Nesai onongoma Wachopi e kisera mare Kambukali kone jolo cho Jogo moselo yonwe Kari boni richo ni nyalo mio Bulobai Jai chako kawono Kikidonya thiwalu yesu Nesai onongoma
chopi e kisera mare kamukame kone jolo cho jogo moselo yodwe kadi poni richo ni nyelo mio bulo bai chaito koka wano kikidom nyafi walu yesu yesai onongoma wachopi e kisera mare Kamukame kone jolo cho jogo moselo yodwe Kadi poni richo ni nyalo mio bulo bai Chaito koka wano kikidom nyafi walu yesu Yesai onongoma wachopi e kisera mare Kamukame kone jolo cho jogo Kadi poni richo ni nyalo mio bulo bai Chaito koka wano kikidom nyafi walu yesu